Izikhonike zokuqala isahluko 27 verse 1. Nampa abantwana bakwaIsrayeli ngomumo wabo izinhloko zawoyise nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu nezinduna zabo ezazikhonza inkosi kukho konke kwezigaba ezazingena ziphuma inyanga ngenyanga ezinyangeni zonke zonyaka kuleso leso sigaba zazikhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 2.
Phezu kwesigaba sokuqala ngenyanga yokuqala kwakunguJashobehamu indodana kaZibidiyeli esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane.
Verse 3. Wayengowabantwana bakwaPheresi inhloko yazo zonke izinduna zempi ngenyanga yokuqala. Verse 4. Phezu kwesigaba senyanga yesibili kwakungudodayi umAhohi nesigaba sakhe kwakukhona nombusi uMikiloti esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 5. Induna yesithathu yempi ngenyanga yesithathu kwakungubenaya indodana kaJehoyada umpristi inhloko esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 6.
Nguye lowo benaye wayeyiqhawe labangamashumi amathathu nowayephezu kwabamashumi amathathu owesigaba sakhe kwakungu-Amizabadi indodana yakhe.
Verse 7. Eyesine ngenyanga yesine kwakungu-Asayeli umfowabo kaJowabe noZebadiya indodana yakhe emva kwakhe esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 8. Eyesihlanu ngenyanga yesihlanu kwakungu-Ushamuti umJiziyatrahi esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 9. Eyesithupha ngenyanga yesithupha kwakungu-Ira indodana kaIkeshi waseTekowa esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 10. Esikhombisa ngenyanga esikhombisa kwanguHelesi umpheloni wabantwana baka-Efrayimu esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 11. Eshagalombili ngenyanga eshagalombili kwangusibekayi umushati kumazera esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 12. Eshagalolunye ngenyanga eshagalolunye kwangu-Abhiyezeri umAnathothi wabakwaBhenjamini esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 13. Eyeshumi ngenyanga yeshumi kwakungumaharayi waseNetofa kumazera esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 14. Eyeshumi nanye ngenyanga yeshumi nanye kwakungubenaya umpirathoni wabantwana baka-Efrayimu esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 15. Eshumi nambili ngenyanga eshumi nambili kwakungu-Helidayi waseNetofa ka-Otheniyeli esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 16. Phezu kwezizwe zakwa-Israyeli kwakuyilaba kwabakaRubenu u-Eliyezeri indodana kaZakiri wayengumbusi kwabakwaSimeyoni nguShefathiya indodana kaMahakha. Verse 17. KuLevi nguHashabiya indodana kaKemueli ku-Aroni nguSadoki. Verse 18. KuJuda ngu-Eluhu wabafowabo bakaDavide ku-Isakare ngu-Omri indodana kaMikayeli. Verse 19. KuZebuloni ngu-Ishmaya indodana ka-Obhadiya kuNafetali nguJeremoti indodana ka-Azariyeli. Verse 20. Kubantwana baka-Efrayimu nguHosheya indodana ka-Azaziya engxenyeni yesizwe sakaManase nguJoweli indodana kaPhedaya. Verse 21. Engxenyeni kaManase wakwaGiliyadi ngu-Ido indodana kaZakhariya kuBhenjamini nguJahasiyeli indodana ka-Abineri. Verse 22. KuDani ngu-Azareyi indodana kaJeruhamu yilaba bezinduna zezizwe zakwa-Israyeli. Verse 23. Kepha uDavida akabalanga umuma abaneminyaka engamashumi amabili nabangaphansi ngokuba uJehova wayishilo ukuthi uyakwandisa u-Israyeli ukuba abe ngangezinkanyezi zezulu. Verse 24. UJowabe indodana kaSeruya waqala ukubala kepha akaqedanga, kwabakhona ulaka ngalokho phezu kwa-Israyeli, nomumo awufakwanga encwadini yezindaba zemihla ngemihla yenkosi uDavide. Verse 25. U-Azimaveti indodana ka-Adiyeli wayephethe ingcebo yenkosi, uJonathani indodana ka-Uziya owayephethe izinto emasimini nasemizini nasemzaneni nasezinqabeni. Verse 26. U-Eziri indodana kaKelubi wayephethe abenza umsebenzi wasendle wokulima umhlabathi. Verse 27. U-Shimei waseRama wayephethe izivini, uZabidi waseShefamu wayephethe iwayini elibekelelweyo lithathwe ezivinini. Verse 28. UBaliyanani umGederi wayephethe imnqumo nemkhiwane eyayisehlanzeni, uJowashi wayephethe imigodi yamafutha. Verse 29. Imihlambe yayiklaba eSharoni yayiphethwe nguShitirayi umSharoni, nemihlambe yayisezigodini yayiphethwe nguShafati indodana ka-Adilayi. Verse 30. U-Obili wakwa-Ishmayeli wayephethe amakamele, uJehedeya uMeronomoti wayephethe izimbongolo. Verse 31. UJazizi umHagiri wayephethe izimvu, bonke laba bezinduna zemfuyo yenkosi uDavide. Verse 32. UJonathani uyisekazi kaDavide wayengumluleki, wayengumuntu ohlakaniphileyo nombhali. UJehiyeli indodana kaHakimoni wayenamadodana enkosi. Verse 33. U-Ahithofeli wayengumluleki wenkosi, uHushayi umʼAki wayengumngane wenkosi. Verse 34. Emva kuka-Ahithofeli kwangu-Jehoyada indodana kaBenayi no-Abhiyathara, uJowabe wayenduna yempi yenkosi.